sun. Temperature dots. Bonita Nita, Bonita Nita, Bonita Nita. You know I can't help but sit back and chit chat about the things that I did back. I used to just get mad, but now I let that shit pass and don't deal with shit backs. Jealous and envy of me because I speak raps. Whatever, that's the way it is, I can't fix that. Just need to get cash and save me up a big stash. Looking at the future like, damn, I need to fix that.
Fix that.
Mama wange nsonyi wana kulekawo. Nagenda Bulaya nenonya. Nali muto naye nsibwetyo. Nali ngenze nkunonyeze. Ngolumu bambi tewebaka. Nsabira nkomewe waka. Nsonyi wa ebye komera. Mpapula ze zansibya. Nachimanya nti waliwo buzibu. Nange sali muzibe ndaba. Ngobulumi bwe waitamu, bwe wadde kungulu te wabulaga, naye ate bwe sikwetondera, mbeera sawukanye kubali, mama manya kimu twasiima. Ebisobyeyo nsonyi mwanga, bye nkugambo nesiganga, buli omu akola ensobi. I'm not perfect, I am human. Ebiso byeyo nsonyi wanga. Bye nkugambo nesiganga. Buli omu akola ensobi. I'm not perfect, I am human. Mukazi wange mubanji gwe nalondamu. Nsonyi olw'ebyo bye nakuyisangamu. Samanya nze na ngeri gye wagumamu. Obomu mu nyumba gye nakulekangamu. Bambi naye era waberangawo. Era dinari wange yakusanga ngawo. Ngolo ndi mukupa kasandi kubibyo. Jagala iPhone bweja ogikwatire ngawo. Na mukazi watu tomanyi na kiddako. Nga tuli luwafu nga bomanyi ku kazi go. Ne nkuba hiti ne zikwatayo. Emirimu ne gijalaba bwe nkulekawo. Nakimanya nti waliwo obuzibu. Nange sali muzibe ndaba. Ng'obulumi bwe waitamu. Bwe wadde kungulu te wabulaga. Naye ate bwe sikwetondera. Mbeera sawukanye kubali. Mukwano manya kimu twasiima. Ebiso byeyo nsonyi wanga. Bye nkugambo nesiganga. Ensobi. I'm not perfect, I am human. Ebiso byeyo nsonyi wanga. Bye nkugambo nesiganga. Buli omu akola ensobi. I'm not perfect, I am human.
I'm not perfect, I'm just human. You're my life, I'ma handle you with caution. And I know that one day we be perfect. And when you see me next time, you'll be proud of me. One for the team, one for the fam. One for everybody that's in love with Uncle P. And it don't matter what they say, cause we a family. We a family, yeah, we a family.